Fulo mutende, nombo mutende pa wapua Pantu vale tugasinga, ulele mungandi ama tuyalipanse Nishikanje fochikala babwa, mfika mukashi mivaika tabakocha Hawa palesa sotu afu, masansa selenje mukushi na monze Palasti kwa buka na mobu, ubukaribu wa bantu Mapolisi vato vaula, na mayandia vato vaula Nifpeva sampa Lesa ikira so tuwa fwe One zembe one nation
Twalila twalila
Lesa tuwa fwe niko
Zambia ya lila
Lesa tuwa fwe niko
Nelida shini ya magasi
Lesa tuwa fwe niko
Nelida shiri ya kocha batwa ele Nelida shiri ya kutoba mayanda Maboko yobe Ikila yawe sote Ke mchalo cha Zambia Nalila, 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 nalila Nalila Leka mozawa kuntanshi Vekatane Lesa fila waya fwile ya manna ba Israeli Lesa sotwa fwe twa ichefya Mama Nalila, 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 nalila,
nalila, nalila, nalila,
Nelida shiri ya kutoba mayanda Nalila nalila Wele sa sotwa fwe Wele sa ikila
Nganeni Nganeni dozu wakonsi Nganeni
So many lives I am trying to save. We have future readers, well and fast. Muzatileke batisilize ise.
Langaneni, langaneni dozu watosi. Langaneni, langaneni
butika ise.
Twalila, oh Twalila, baby na zambi. Mutendia, lesa tua fweni, umutende walipa, nisanza sharia, fwebe na Zambia, lesa tua fweni, idiline tofu mine mwida shida kwa siya wanu, nomba pa kwa iseli ya magasingi, lesa monekela muchalo chesu icha Zambia,
Lisa tubakilile tu weekend kumkaka febana benu takulindolo kumbi lekotunga lililala kumafela kulimwemweka amalumba malumbo amalumba malumba malumbo kulishaka panga malumba malumbo tupele vision sala kulishaka panga fuka mafendo kulumba konsekonse akasuka wandala konsekonse ababantu ababa mwansa kabinga labese batushupa la mkukazinga Tushupi kwenu kulala Jende kona pabala ikata Zambia ze Christian nation Limbifi nalashila kuli yuzi
Mwele saifwe tualira Kumulandu na malicho kira Nimomu pene chakulia pameso ya mulwani Mwele sa tualila panafwebo cheni moneni Uwinga waka elobo mwaoja Mwele labachi mwele wona wila future Zambia ze Christian nation Kufichi tuafya nuna mulufya nyana nation
Tualila tualila Mwele
sa tuafwe niko
Zambia ya lila
Mwele sa tuafwe niko
Nelida shini ya magasi
Young man, brother Santos.